la coña, en una coña.
DJ Orave. DJ other DJs wanna be when they grow the f*** up. From the motherland, from the motherland, Kenya to the streets. Follow up on Facebook, Instagram, Twitter at DJ Orave.
Name on the track.
Medula, ligo vieto, akili ngandala ikope umenifurula kwa sababu mimi love you umenivumilia
When you wake up, you're my fine girl. You're always on my mind, girl. It's a nice girl. It's a beauty, even with a makeup. You're my gifty. Thanks to God for the blessing. Mki yona na nilipa. Nina bimba, niyaka kamutu. Mki yona sionekani. Nakajengea sanamu mkaone, mkaone, mkaone. Nakachora nakatu mkaone, mkaone, mkaone. I go be a real baby, I go be a dad. Now when you miss me, baby, call me. Anything you want, baby, tell me. Baby, promise you, I go be a side. So let me make you queen of my life. I will never leave alone. Cause many, many things know about me. Mki yona na nilipa. Nina bimba, niyaka kamutu. Mki yona sionekani.
Instagram and Twitter at DJ Orare.
Follow on Facebook, Instagram, Twitter at DJ
Orave. Nikikuona inadundaro tabasamu lako sijiwezi mimi kabako. What can I do without you, baby? Niwewe tu barafu birifu. Nampenda uu
Orare
atalua uu
Koko yangu, roho yangu, tamu yangu. Nampenda huyu, acha niuma huyu. Koko yangu, roho yangu, tamu yangu.
Baby, dance, dance like that. Baby, dance, dance like that. Oh my baby, dance, dance like that. Dance like that. Oh my baby, dance, dance like that. Baby, dance, dance like that. Oh my baby, dance, dance like that. Dance like that. Baby, baby, mapenzi changa kuku nani. Are you ready? Niko namba tupaye ngani. Ati moyo wangu, mimi umekumbwa na kitu gani. Yani, siwezi bila ya wewe maishani. Acha tu nipige nduru. Izisia kama utamu sukari guru. Mpenzi juu ya mpenzi yanawaka kama nuru. Baby wow, wow, wow.
Nampenda huu, acha niuma huu. Kiboko yangu, roho yangu, tamu yangu. Nampenda huu, acha niuma huu.
Dance, dance like that. Baby, dance, dance like that. Yeah. Oh, baby, dance, dance like that. Dance like that.
Love is what I see when I look at you. This thing I wish nobody separate. I could be your mappy. Speedy Peking Pembe. I go follow in my role to make you happy and cool. Now you are missing a hello. Ila nikiwa na wewe najua natajiri. Baby unajua.
On Facebook, Instagram, and Twitter at DJ Orare.
Kuna kihali flani mweza kuna hisi. Kama kibaridi mweza kuna hisi. Kama kikizidi poza na kisi. Haya baby. Izo nyama nyama za kongeza na chips. Kiuno laini bila ya delisi. Wakitusumbu watu ita polisi. Mana wapendi. Unajua misi na hela. Ila nikiwa na wewe najuna tajiri. Baby unajua misi na hela. Ila nikiwa na wewe najuna tajiri. Na finale ya juju. Na baju. Na ele ya juju. Na baju.
The DJs want to be when they grow the f*** up. It's the one and only DJ Orave. We are bad boys DJ.
When I look at you, I see the ever-buried air I breathe. I see the sun, girl, how you shine on me. Nikondima kwasa babia wewe tu. I
nani vile mate wana kumezea kuto wana kumendea ni pressure kizungu zungu ah.
Kuchapiwa ni siri ya ndani masikini roho yangu mimi roho yangu mimi roho yangu mimi achie wewe ndo zako masikini roho yangu mimi roho yangu roho yangu mimi achie wewe ndo zako masikini roho yangu mimi roho yangu mimi roho yangu mimi achie wewe ndo zako masikini roho yangu mimi roho yangu
Fire, baby.
You are chilling out to DJ Orare, the bad boy.
Mujini musingi kiuno, kisha tenda ndo bye bye. Yamsondo mumpengumo, ayo mengine hayo fai. Mwana penzi limechacha nae, wacha niguse niachane nae. Asini gande nigombane nae, hakuna mapenzi usibishane nae. Aya maneno alinena waze wa zamani. Ukiwa mjanja kuchapiwa ni siri ya ndani. Aya maneno alinena waze wa zamani. Kiwa mjanja kuchapiwa ni siri ya ndani. Masikini roho yangu mimi, roho yangu mimi, roho yangu niachie wewe ndo zako masikini roho yangu.
Jisute, afadhali atanya, sio we mwanamke, upendezi asila, sio nyoyo suke, nilifata kitu gani, umefanya nijute, ninakona kungua, na usiku rufuke, kwanza naongea na nani, naomba nikumbushe, mina we hatuenda, jipandisha jishushe, usinipande kichwani, namba yangu ifute, hizo dharau, mwanamke umeazima kwa nani? Wanifuata kapukuta ni panini?
kutoka unava mabwanga kati unanuka moshi unataishu kwenye pochi wanja na tishu unapenda ganda la ndizi kuteleza wakati kupambana mpaka mchuzi wa kweza domezima tantara tantara Instagram wina huu kati kwenu kula kula na uchangia takitungu izo dara huu wana mpyolo batu naona unasara huu nizi zaku ni ikatu nimepanda nyamu kutatapa chikatiba wena nyamu
nime kutafuta nime angaika jamani nikalia sana na uchungu moyoni nime kutafuta mama nimehangaika jamani nikalia sana na uchungu moyoni hata kama sina niombe nitapata na mimi nione na huruma ninajiona nipe na mimi hata kama sina niombe nitapata na mimi nione na huruma ninajiona nipe na mimi
bila tantalia mtalia
Don't you tell me what
mwishoni ukanogewa na tunda nkamegewa shururu sindondondo chelewa ni wango elewa chonde chonde mami utanikosea
so call me quick on body the one with the jumbo D. Can I see the scene so I will never let you go
mutai paka na pata mutadi wafuna taka mutadi pote minipo say my beautiful
I'm in love I'm gonna give you what you need let me give you what you need I'm in love I'm gonna give you what you need let me give you what you need she got me dancing party fiesta forever
yani kabisa nena ni maliza
dancing party fiesta forever
Kile kidonda changu cha roho bado kinanitia tabu, najitahidi kukaza roho ila nadhidisha adhabu, tena silali go nasubiri maajabu, maumivu yangu yajapata dawa.
Facebook, Instagram, Twitter at DJ Orave.
Tatizo pa tu sijui, nini kosa langu, mpaka nikawadui, kafla ukanichukiaga, na wazela siangui, ama shita zangu, simba nikawadui, hero inaniumaga, yawezekana, ahadi zangu zisizotimia, ndio maana, au kutaka kusubiria, nasema nyama, mwisho wa siku naleta bamia.
Kipaka na panya vitazani, minataka niwe mafuta, ukipaka zekote mwini, yeah. Ama, niwe taulo kangalaji, ukioga nina kufuta, kutoka jumpaka kwa chini. Ashala, ulivomeza kuhutabani, naishi mchumba sendi varanda tena, siku fanyi vocha soko dukani, kutumie mchumba kutupe jalala. Sema mamu, niwe duka la vipodozi, nikuvutie kwa kila kitu, chumbani uwe simu, unalia hata nikikubiku, nisimame kama kinyozi, nikikunyoa unanisifu, niwe godoro na shuka, nilale nawe kila msishu. Kafunguo gari ya bosi wangu, kwako zezeta, zezeta, nikoradhi nifunge ulewe, mimi zezeta, zezeta, haunataka ati nyumba ya baba yangu, kwako zezeta, zezeta, kifaranyo ni bebe kama mwe, mimi zezeta. Shika funguo gari ya bosi wangu, kwako zezeta, zezeta, nikoradhi nifunge ulewe, mimi zezeta, zezeta, haunataka ati nyumba ya baba yangu, kwako zezeta, zezeta, kifaranyo ni bebe kama mwe, mimi zezeta, zezeta. Wananyapia nyapia,
shilawani,
wananyatia nyatia,
shilawani,
wapate kutangazia,
shilawani,
kwa makini mama,
shilawani,
wakudandia dandia,
shilawani,
ya watu kupakazia,
shilawani,
machufunika bazia,
shilawani,
kwa makini mama, yee.
on Facebook, Instagram, Twitter at DJ Orave.
Icheko bandia usuni kudeka kumbe anapitendi Maufundi toka tanga na senji Vionjo mitego unasea shike pochi umwage chienji Anakuchanganya kiunoni shanga Marashika mauko peponi Mtoto sauti kinanda Ya kumtoa chatu pangoni Ukisha tafuna karanga Utaki ataende sokoni Anakuchula mafaranga Unabaki na vumbi mfukoni Kiwa na peso tasifiwa kitambi Baby me I like that Na kukupamba kwenye simu Video Snapchat Kumehana mana adimangi Anamuta sweetheart Kisa anakesha jimu Kutafuta six pack Naibiwa
You're chilling out with DJ Oraro, the coolest and brightest DJ in town, level.
Kuna kina rozi disosa, wale wapenda verosa, ukipita na shati na moka, lazima watashoboka, wakiomba lift okopa, migu dash pudi vishoka, mchunguze cheni toroka, mele na puchi kakopa, Usije kuyavamia, yasije yaka kutisa hawachele wagi kukimia. Na wenzako wanalia Walizani mapenzi pesa kwenye suru walivibamia Ata ukimuonga ferali Hato kuna rijali Wakati chumbani webeki ukifunga moja tuchali Ata kamatwa na mangangari Vijana machachali Hawachangu isemu ya vita ufunguni na juu ya dali Kiwa na peso tasifi wa kitambi Baby me I like that Na kukupamba kwenye simu Video Snapchat Kumehana mana adimangi Anamuta sweetheart Kisa anakesha jimu Kutafuta six pack Naibiwa Peke yako Kunde wengine wamisha weka kambi Kapipendea macho Wapo wengine kaupendea rangi Nitarila dampo Achabuiza kadele pamutekati Wapadili sampo
Yako kibudu mededi Afanya utakavyo wabredi Baby baby to spendi Washinye mafupi no dedi Oko, mishike oko Oko, baby oko Oko, mishike oko Oko, baby oko Kalushindani na vikarakos Oh, vikarakos Usije ukamwaga, wenza uta lost Oh, tani maliza Oko, nishike oko Oko, baby oko Oko, nishike oko Oko, baby oko
Follow up on Facebook, Instagram, and Twitter at DJ Orare.
Una hope na Mona Lisa na Isha. Wakati una rivaliza na rivaliza. When you make me fire, make me fire. Oh, wale vikara mosu. Wapi, 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 wapi nishike Wapi nishike luku Wapi, wapi nishike luku Oh, 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 oh Insana, insana Oh, mwenyana, kidiana Oh, oh, oh Nani maliza Hoku, nishike huku Hoku, baby, huku Hoku, baby, huku me. You should play on Moko. Moko. Oh, baby, you Moko. Kata, Kidogo. Nata, Nami Koko. Kataka, Kidogo. A sweet Kama Jojo Kato Takamoto. Kata, Kidogo. Nata, Nami Koko. Kataka, Kidogo. A sweet Kama Jojo Kato Takamoto.
Oh, desire, desire.
You are chilling out to DJ Orar, the bad boy.
Follow up on Facebook, Instagram, Twitter at DJ Orar.
Killer.